www.burapray.com.
Wake up, Basilo, Mr. Designer.
Passons pour la foule.
Si vous me coulez bien, inatosha, twende tukamalizane. Oyawe, kolipokula, inatosha, twende tukamalizane.
Inatosha,
twende tukamalizane.
Inatosha,
twende tukamalizane.
Inatosha,
twende tukamalizane.
Inatosha.
Oyawe, kolipone ngaisha, sijui nikupake mkongo mama. Nikampatia vitu vyote lakini bado alichimba. Oya kolibonia gaisha sijui nikupake mkongo. Kulakala nikampatia vitu vyote lakini bado alichimba. Inasema leo, 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 uwe bwana leo, minalala na wewe. Inasema leo, 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 uwe bwana leo, minakesha na wewe. Inasema leo, 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 uwe bwana leo, minalala na wewe. Inasema leo, 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 uwe bwana leo, minakesha na wewe.
Mechi za Simba na Yanga leo nimejipanga na kulia alkasusu na changanya na kalanga. Dada nijifanya mjanja ukajiona mwamba. Saula kapalo sitake kutole banga. Yani leo minataka dada tumalizane. Mizozo ya nini ustake tugombane. Hela yangu shakula kivipi ujibane. Leo ngozi kwa ngozi twende zikagusane. Dada nasema leo, 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 leo. Nasema leo minatoka na wewe. We dada leo, 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 leo. Nasema leo minalala na wewe. Nasema leo, 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 leo. Nasema leo minatoka na wewe. We dada leo, 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 leo. Nasema leo minalala na wewe.
Kwanza ushakula hela zangu nyingi za kutosha. Leo nataka mchezo tu kidogo na unaginga wewe. Acha ujinga, hivi ulitaka nini? Kama mchongo wa vichipsi na vidali wewe ulikula. Sana uliona la pale ulipopaka miabia. Muni na kuzingatia na lafu unazingua.
Basi za mandichi, ukifika Saula. Mtoto na maajabu, shepu lako nyuma kama kajala. Naisha fika mida ya miti, luksa kulichanua. Nitasafisha mtalo, japo sijapitia dawasa. Kwa umonjani kwichi kwichi, kwichi kwichi, kwichi kwichi, kwichi kwichi, kwichi kwichi. Kwa umonjani kwichi kwichi, kumbe anayueza toba. Sisi mizika mesa msumali, kwa meshezo ya Pemba. Basi nipe tena, nipe miuno yako dada. Changanya changanya hapo kati, nionyeshe yako mabilinganya.
Yonango, wanango best quality. Alikiwa papo aso MC.
Ni, badi, badi. Habe ni kila kwa high school ID.
Best quality.